Sanguna Lingala, Wucho, Washington.
Basango na VOA.
Wucho, Washington, ngumba mokonzi ya États-Unis, to pesibino mbote, na bolandi sango, na biso na Lingala, na VOA, The Voice of America, na elobeli, edi isango. Bote le meli, bo, ya bote ki carburant na etando ya Kasai pe ya Katanga ya Kala, li pinga li ya bayi misala mia bote ki pe bo kaboli carburant, kutani na ministre ya yambo, Silvestre Ilunga ilu kamba, ilungona ba ministre ba ye batalaka, maye matali makambo mango natina ya kuluka eyano Albert Yuma mokambi ya FEC Fédération des entreprises ya Congo alobi na suka ya bokutani bwango ete ba sepeli ba ibateka ba pétrole ba sepeli lo lenge mbula matari e mikotisi na bolukiluki na boluki eyano kasi mokano moko te mopesami kino sika ba ministre batali makambo mango ba kokoba ko manyula yango eyebisi bango na sima na bokutani baye petrole bazali kosenga bomati bwantalo ya litre na pompe lokola yango esalami na molongo mobimba nzoka nde na Kasai pe na Katanga ya Kala bayi bavandi bazali komuna pasi pona likambo yango narval mabila akitaki na nzela na Lubumbashi na Okatanga pe apesaki elobeli na bayi banso boko na baye bazalaki kuna tolanda
pe papa na biso tomoni pasi makasi ba transport e mati transport to bando futa 1000 francs taxi to bando to bandi suko futa 1500 babiso to bando futa ba 500 francs et comme ba 1000 francs suko taxi so bolini bo mataka na 1000 francs ba tie bino ba 4 na sima na ba coronavirus so ba maladie na ite so to suka wapi papa
bana oloba nyoso e comme po gouvernement na biso eza na ba station ya l'état te
piso oyo to si to comprendre André, bato FCC oyo, bako kende musikate, bazo bundisa mokonzi ya mboka me bako kokayete. Na makamu oyo bazo sala na oyo ndeko na biso mulika directeur ya FEC. Ye mtokangi ba station, tango ba dolari ya mataki yao, ulandaki boyo kaki ndenge nini population yo bandaki kolela. Mais na minute au président de la République a appliqué une politique oyo penda ekoki ko kitisa to ya ba d'échange sur terrain mais ba la musi sikoyo bitumba mususu ya carburant à travers la personne de Moulikap.
Il ne faut pas que babanda ko politiser ba makambo nyoso wana biso tozo ni tokondi mangoli tokondi mangote parce que te yebi ke non le gouvernement ya sika eye na plan nango po esa la musala ezongi sa ba makambo nyoso na rai.
Na Congo Brazzaville ba bozongeli mibembo to bofungwa mi ya mabanda mampepo po na tina ya mabembo ya mibembo etiami mokolo 24 août 2020 et Lobeli ya mbula matari et Thierry Mungala sima na likitali ya mbula matari na baye basala kabitumba na COVID-19 état d'urgence et bakisami mikolo pe mikomiso mitambolaka mia na yango pe ekobi bato bayibani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Brazzaville bakomi koleka 3745 sango na Lingala na VOA Uto Washington mampinga ya ekolo Congo Democratique bomi babundi ba ADF mine banei na group banange kaimana tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi
mokambi wa operation Sukula en général Major Tirimoa Mipiter, a sakudi te banguna ADF, mine bakwei, pe mapinga eko le Congo Démocratique et Botoli, Gibundeli Biabango, Omboka Mavume Tozwami, na groupement banande Kainama, na territoire ya Beni, Lita Toli na Kasere Kawango Mataipa. Mopandi sango bisikabie
lobeli ya mokonzi oyo general Chirimwami bakinisi munguna wana na preko bunda batomboki mine bakufi ya ADF bazwi ba munition bazwi bakifi na mabiloko mosusu ba panneau solaire nyonso ba récupéré wana na tingonga oyo basoda ya FRDC ba okonsolide position na esika ena ya mavume na kati ya groupement bambu bakifiki
ungambu ya bayi société civile basengi na bayi FRDC kokuba kobundisa banguna ADF utaingumba beni.